YeahGuobeat.com.
Made beats on the beats.
Impano yanjye nukugukunda n'umutima wose. Amahoro yanjye nukubuwawe nibyanjye byose. Nikumwe nawe mamfite byose, banumba ntushe. Njumba mbere ni yubabaye, usangira biranyura, biravuna kukubura. Umunezero unuzamo na gipimo na uhaye, sinzi icyo nge naguha. Isi yose byumve I love you, nukuri simbisha. I love you, yubabaye nababara, ugusiga nibyambaho. Umutaka nugamamo imvura y'ibibazo byanjye, nta wundi wankurura atari wowe gusa, ni wowe nkeneye, ni wowe unkora hakwiye, ni wowe umenya ibyo nkwiye, ni wowe nzahora nkunda. Ndikumwe nawe mamfite byose, banumba ntushe. Umunezero unuzamo na gipimo na uhaye, sinzi icyo nge naguha. Isi yose ibyumve I love you, nukuri simbisha. I love you, yubabaye nababara, ugusiga nibyambaho. Sinakinisha umutima wawe kuko ndakubaha, yeah. Sinzigera mvuga izina ryawe nabi kuko ngukunda. Umunezero unuzamo na gipimo na uhaye, sinzi icyo nge naguha. Isi yose byumve I love you, nukuri simbisha. I love you, yubabaye nababara, ugusiga nibyambaho. Yubabaye nababara, ugusiga nibyambaho.
YeahGuobeat.com.